gwe bwe twali edda nkutidde
nofuutira nti nkuveko okuswaza nnyo nnyabo sikumalira na biseera byotoneetaga
kati ani akugambye ate nnyaba kuise gy'oli
onoopapa ng'olowooza kuta omwana wa bandi omuto nnyabo baneetaga
noonya mwabo oba nnyabo otekwabo Josla wankankanya nyo nyabo tonsombera
ubibera yeyo nekumbera yo jindaba ndaba kizibu
mpaka joita abanyenya mitwe olwasiriti ne miniso yambala
osanze nyabo ndaba yeye bakindete singakati olwe
mpisa gweze samba bwezityo nkulage wanawe
nechenda binyo
kakibe kifananyi abakazi bonna kukyusa kuneeyisa
mbadde sikyakujjukira ndabalukera kyokka temwerabira
ddala nzijjukira luli lwe waswaza swaza nganze nekula nunangira nebimu byesategera naye kale mulimba nnyo alisa mune kitala alifa kitala tewewozaako nnyawo kansabe mukama kuyambe ndowooza olifuna omulala nebambuza kale mpisa zote zali wone mbali mbali mba
nenkulimbira sanyo
sebalikale
nebambuza silwa kuswala
nebangumya gumya kale bwe walingo genze nti jofro lifuna omulala
ngozimanyiyo nakusinga naye kubyana byenda byesikyetaaga
amasika nakaba kiki kyewankoloba olina kabi kale nkirabye n'oluvannyuma nange sikyetaaga
swaza nganze negula nunangira nebimu byesategera naye kale mulimba nnyo alisa mune kitala alifa kitala tewewozaako nnyabo kansabe mukama kuyambe ndowooza olifuna omulala
otimirinabyerabira nange serabira nesaba nnyabo nkutwaleko emweru
nonj
nyabo nga bwere
Baba nsinga
Na chato chato masu kwa wana
Oti na mira
vila Siku sonyiwe kubasiri faza Ogo kosi kwangi Nzela ngesi chetaga